I would invite you to take your Bible and look with me once again in Acts chapter 10. And I want to go back and read from verse 19. And my text is actually all the way to verse 43, but we'll see how the Lord directs. We want to take scriptures carefully, prayerfully, verse by verse, and look to the Lord to be our teacher. What we're going to consider today is what it is to be led by the Spirit of God. What are the evidences of someone who is led by the Spirit of God? So many times we hear people today calling the Spirit of God to witness, and that's a very dangerous thing to say to somebody. Well, I believe the Spirit is leading me this way or that way. How do we know?
You
see, here, as we've been studying in Acts 10, God is revealing to Peter that he is to go into the house of a Gentile, which was not the custom of the Jewish people. They were two separate people. But the gospel knows no barriers, because God has chosen sinners from every tribe, nation, and tongue, and where he is pleased to direct by his Spirit, we go. We don't consider cultural differences. All those barriers are broken down.
Kuti amupange yeye ujayo abide kwa mitundu akatumikire popesa kuti ali mwambo ndi ndichikhali ndochona kuti ayuda nda mitundu samaenderana koma tikuona kuti mzimu woyera ulibe malire amene udalemberedwera kuti ukhoza kupita ku mtundu kusiya mtundu ayi ndipo uthenga wabwino umalowa kupena kulikose mosatengera mtundu uli ndi mtundu wanji uli ndi chikhalidwe chanji uli ndi mwambo wanji.
And if you don't think this was a problem for Peter, not only personally, but when we get to Acts chapter 11 and verses 1 through 3, when Peter returns from meeting with Cornelius and goes to Jerusalem, in verse 2 of Acts 11, you can read it. When Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision, that is the Jews, contended with him. That's a strong word. They stood up in his face saying, verse 3, thou wentest in to men uncircumcised and didst eat with them?
Lidari kuru la likuru limene lida mpeza Petulo, pamene ada uzidwa nkani inje, zoda kile kwa mitundu. Nipo kudari kulimba na kalima kipa na ada kuka kora magana. Kuma ata chandi zidwa di zimu oera kuti wapita kumene kujako. Muna ni muone kuti chimene chida lipa mtima kwa Petulo kuna zika na kumene kujako. Chida kone kela, mvesia, mchapta 11, vesia kia 1, ulegeza 3, ya machitibi. Chifuko mkone mtima kwa tuyo, Petro atabwerako kwa mitundu kuja walalikira zina zose za tatu. Verse 2. Ndipo pamene Petro adabwera kuja ku Yerusalemu, iwo akumdulidwe anatsutsana naye. Mau olimba amene kuti adatsutsana naye kutanthauza kuti adamukhumudwira kopeza osidamugwira sadamusangalalirenso. Ndimanga chitatuyo, nanena kuti munalowa kwa mitundu osadulidwa ndi kudya nawo.
And as you read through chapter 11, Peter is explaining how it was that the Lord had directed him. And you can see in verse 12, it says, "And the Spirit bade me go with them, nothing doubting." When these servants of Cornelius came to get him, he attests that it was the Spirit's leading.
Mutu 11, pamene mukoza kaona kuti Petro amesina kufotokozera zamene zidachitikira kuti akapezeni ku nyumba ya Mitundu. Chifukwa kuwerenga timanga 12, ikuti ndipo mzimu anandiuza ndinke nawo wosasiyanitsa konse. Ndipo abale amasa ndi modzi anandiperekeza na Nabukadanezara, ndipo tinalowa mnyumba ya munthuyo. Kutanthauza kuti mzimu amene adapangitsa uyuyu kuti apite uku, koma popanda mzimu yosaka adakwanitsa chikwadani osamala miyambo ndi chilamulo.
So how do we know the Spirit was leading him? Well, in the result, because the Lord never sends his servants on what we call here, I don't know what you would say there, but a fool's errand. In other words, sending out his servants to where the result is uncertain. Where the Spirit is leading, it always is in accord with God's purpose and his word and what he has determined to do.
Ndine nkhani yoti mungadziwe bwanji kuti mzimu woyera ndamene anatsogolera. Mzimu woyera amadziwika kumapeto kwa zochitikazo. Chifumuka mamuona Petro kuyambirira kosadaone ngati mzimu woyera. Koma atabwerako ataona ntchito imene idagwirika pamenepopo mmene adakazindikira kuti uyu adali mzimu woyera. Mzimu woyera akusiyana ndi mmene sindidziwa kwanuko mmati bwanji, koma ndikoza kulankhula kuti anthu opusa azitumiki opusa a miyengo zino amene amati Mulungu akundira mvula, Mulungu wandituma, mzimu woyera anali ndine, mzimu woyera apanga chakutya kuti pamene zotsatira zake zisadaoneke amangoyamba kuti ndi mzimu woyera wandituma kuti mpire kwakuti ngachite zakuza kuti pamene zotsatira kapena chilichonse chisadaoneke uku ndikulankhula kochokera kwa anthu opusa osadziwa ma Mulungu.
In other words, where the Spirit of God is leading, there is oneness of mind and heart. You don't have the Spirit directing one person one way and then another way. There's oneness of mind and heart. The Lord brought Peter and Cornelius together, and here in Acts 11, when these of Jerusalem had heard these things, you can see in verse 18, they held their peace, these Jews, and glorified God, saying, "Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life."
Ndeno timadziwa bwana kuti mzimu amene akutsogolera chinthucho pali umodzi wa thunthu umene Mulungu amauyika pakati pa mbali ziwiri, mbali iyi ndi mbali iyi kumenekera pakhale mzimu umodzi wololerana oyendera limodzi. Pamene mzimu amadziwika, mzimu amene adayamba mwa Tullio Cornelius na amenenso adayenekera achitenso mwa Petro, onsewo khale mzimu umodzi wayanjanitse kuti achite chinthu chimodzi. Kodi kuti atabwera konso na kufotokozera zimene zidachitikanso, anthu ena onso adayenekera kutsatira pakuti patsimikizike kuti mzimuyo ndi mzimu umodzi, mzimu wa Ambuye suti wina ulowera uku, wina ulowera uku. Ayi, chifukwa ndimaga 18 kuti ndipo pamene anamva izi anakhala du nalemekeza Mulungu ndi kunena, potero Mulungu anapatsa kwa mitunduso kutembenukira mtima kumoyo.
Where you see arguing, dividing, disagreement, discord, jealousy, disorder, that is not the work of the Spirit. God is a God of order. Where the Spirit is directing, he brings people together, even as here, of different cultures and tribes and nations and tongues, but brings them together because of Christ's work and what he accomplished by his death in uniting sinners to himself And the Spirit calls them together.
Yesu Kristu. Kuna kufa kumene kuda shitika, kuda kweleza pamozi, kuda mangiga pamozi, kuda hika pamozi zitu izi. Kuna kipalibe soku sela kuna kulikonsi, kuma kato kwa solamino, losa nimina pangede la ilike, lena lelele. Kuma toni seneme nila limozi, ndi nzimu mozi, kujoli kaji mozi, kuka figila kumene mungu wako kumene figila kakirako.
So looking at Acts 10 and verses 19 and 20, I would say this, that where the Spirit of God leads, he brings clarity. Nothing doubting. You can see while Peter thought on the vision, he was pondering what he had seen in that vision of all of those dirty, unclean animals in a sheet. While he was pondering this, and the Lord was preparing him to go into the house of Cornelius that the Jews considered as Gentiles to be unclean, the Spirit, you can see that in verse 19, the Spirit said unto him, behold, three men seek thee. Arise, therefore, and get thee down. Go with them. And notice, doubting nothing, for I have sent them.
Chifuwa tika mele nga mbukula ndimaka 19 ndi 20, tika pesa kuti kamene Petro amalingalira za zimene ana uzido kuri adienya ama zimene kwa Yuda zidari zone tidwa, ungukudari kuchita kwa Mulungu kumene ama mbukwa nzegeleza za mtundu wa utumiki, kumene atakatu migire kwa mitundu, amene wa masoto wa Yuda adari ule tidwa. Je, ama mbukwa nzegeleza, yeyo mumutu nditupi lake, adalimbana kuti samamvetsetsa kuti chikuta nthawi zonchiyani kufikira na mzimu wa Ambuye adabwera nalankhula naye chifukwa tikamaiona kuti ndipo mmene Petro analingalira zamasompheya amene anaonawo mzimu ananena naye taona amuna atatu akufuna iwe koma tauka nutsike ndipo upite nawo wosakayika kayika pakuti ndawatuma ndine.
The second thing I would say about the Spirit's leading, and this we see in verse 21, is that where the Spirit leads, he brings obedience to God's word. We're not just imagining that the Spirit is leading us. It's founded upon the word of God. And so in verse 21, then Peter went down. See, of himself, he would not be doing this, but he went down to the men which were sent unto him from Cornelius, and said, behold, I am he whom ye seek. What is the cause wherefore ye are come? That's the Lord. That's the Spirit that is directing him to obey and to do as the Lord directs.
Mzimu akalankhula ndi moyo wa munthu wochimwa amabweretsa kumvera. Amamvera kucholankhulidwa chimene mzimu akuchilankhula. Tikaona ndimeka 21, ikuti ndipo Petro anatsikira kwa anthuwo nati, taonani ine ndine amene mumfuna, chifukwa chache mwadzera chiyani. Apa tikumuona Petro kuti adafika poti ipo gonja, ndikukhala ndi mzimu wa kumvera kuti amvere chimene anthuwo adadzera kukamuuza. Mzimu woyera amabweretsa kumvera.
The third thing about the Spirit's leading that we see here in Acts 10 is found here in verses 22 and 23. And that is where the Spirit leads, it's always in agreement with at least two or three witnesses. There's no person that can ever stand alone and say, well, the Spirit's directing me, where the same Spirit of God has not also given agreement by others in whom he is working.
chinthu chachitatu chimene tikuchiona chamene mzimu wera amatsogolera chili ndi maka 22 ndi 23 chimene chikuonetsa kuti kuti tikadziwe kuti mzimu wera akutsogolera ama ti akalankhula mwawina pamenekera alankhulenso ndi wina pakhale mboni zingapo zochitira umboni nkhani yomweyo kulibe munthu amene akhozolankhulo mzimu wera umenekera ukhale ndi mboni zake zochitira zothira mang'ombe kuchinthu chimodzi chomwecho chimene chakambidwa kwa iweyo.
You see, he's directing in Peter, but these servants also, verse 22, they said Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of a good report among all the nations of the Jews, was warned from God by a holy angel or messenger to send for thee into his house and to hear words of thee. Then, verse 23, called he them in and lodged them. You see, there's that agreement. And on the morrow, Peter went away with them. And notice, certain brethren from Joppa accompanied him. So it's not just on a whim where the Spirit or Peter says, well, the Spirit's directing me. There's agreement. There's oneness. You see, there's the Lord, what he reveals in one, he's going to reveal in others that he has chosen.
Ndino kuti tidziwe zvona kuti mzimu waambuye akamatsogolera pamakhala umboni wokhazikika pamakhala mgwirizano wochoka kumbali zingapo pamakhala umboni ochokera kumbali zingapo tikuona yapapo verse 22 imene kuti ndipo anati Cornelio Centurioyo munthu wolungama ndiwokuopa Mulungu amene mtundu wonse wa Yuda amchitira umboni. Tikuona kuti anthu awawa otumidwa anthu mwizi zinachitira umboni kulankhula zabwino za Centurio Cornelio komanso adakambanso kuti Ayuda amamchitira umboni amadziwa kuti munthu wokhulupirika anachenjezedwa ndi mngelo woyera kuti atumize akakuitaneni mumuke ku nyumba yache ndi mumvetse mawu ache udali umboni wambali zina. Taonani verse 23 akuti pamenepo anawalowetsa nawachereza kutanthauza kuti adagwirizana chinthu chimodzi ndipo mmawa mwache ananyamuka natuluka nawo ndi ena abale aku Yopa anamperekeza iye angakhalenso anthu ena amene adali ku Yopaso nawonso adagwirizana nazo kuti uthenga unenekera kupita kumene kuchapo ndiyeno pamene pali mzimu akamatsogolera pamakhala kugwirizana ndi kuchita chinthu chimodzi.
Actually, if you look in chapter 11 and verse 12, Peter says that six brethren accompanied him and they entered into the man's house. So there's agreement. It's not just one person here. There's agreement.
Mukapeza kuti akuti padali mthungu padali mboni padali abale okwana 6 asanu ndi mmodzi amene adamperekeza pa ulendo kutsimikiza kuti pali umodzi wa thunthu umene umapezeka Mulungu akalankhula pamalo anthu amagwirizana chimodzi osini munthu umodzi koma awiri atatu kugwirizana chimodzi ndi kuyenda ulendo.
There are some today that stand up and declare that the Spirit of God is leading them, and yet how they are speaking and the direction they are going is contrary to the word, and there's no witness of others that are lords to what they're doing. We have to beware, be careful, because men are led by their own spirit, but where the Spirit of God leads, there's agreement with the word and with others that are the Lord's.
Chifukwa ambiri ilo amzaka zino si mzimu woyera umene umawatsogolera koma ndi mzimu wa iwo eni umene umawatsogolera chifukwa amapezeka kuti akulankhula kuti mzimu wa ambuye kundilankhula wandituma kuti ndipe koma mmene amalankhulira ndi zosemphana kutali ndi mmene mawu Mulungu amalankhulira zamene mzimu woyera amatumira anthu chimene tiyenekera kudziwa Bible limalankhula kuti mzimu woyera akalankhula akafika pamalo pamenekera wani kukhala mgwirizano ubale umoyo anthu kugwirizana kuyanjana komanso amakhala ndi cholinga chimodzi amachikwaniritsa njero tikhale ochenjera ndi osamala chachiwiri nchotina kuti mzimu wera akalangula ndi munthu pakakhala kugwirizana angakhaleso anthu ena oopa ambuye abale wena mtima wena amenekeranso achitire umboni za zimene zachitika pa iweyo.
But number five, I will say this, that where the Spirit leads, He prepares the way ahead. We don't have to organize these things. It's the Spirit that already prepares men's hearts. And that's why you read there in verse 24, and the morrow after they entered into Caesarea, notice, and Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends. This was not Peter sending a delegation ahead saying, look, I'm coming into town. I need you to organize a crusade, and I need you to get people together so they can hear the word I have to preach. No, the Spirit was already bringing together those that he purposed should hear.
Chinthu chachisanu chimene tikuchiphunzira kwa munthu amene mzimu wera akumtsogolera kapena kwa mzimu wera akamatsogolera amakonzekeretseratu njira yoti uthenga wabwino ukadutsemo amakonzekeretseratu anthu amene ati akamve uthengawo simuyenekera kukhala pansi kuyamba kulingalira kuti kodi tso tipanga bwanji kuti tikaulalikire uthengawo kapena tikapanga bwanji kuti uthenga ukafikire anthu kapena tikapange crusade msonkhano waukulu kuti anthu akabwere ambiri ndiye chimemeze anthu kuti bwerani kumsonkhanowo kukakhala zamphamvu ayi ndithu sizimakhala choncho mulungu amatsogola ndi kukonzera ku mitima ya anthu anthu ofunikira kuti akamve uthenga wabwino mzimu wera uja petro atafika adakangopeza anthu okonzeka kale oyembekezera uthengawo chifukwa tikamaona ndima yake ya 24 ikuti ndipo mmawa mwache adalowa mkaisaloya koma kenturioyo anali kudikira iwo arasonkhanitsa abale ache ndi mabwezi ache eni.
Back before the Lord opened my eyes to the gospel of Christ in the religious organization in which I grew up, we were always targeting different areas of the city or the town or the world where we would strategize and try to organize and figure out how we were going to go evangelize, that's, and I say that in quotes, people to get them to make professions of faith and start churches, start congregations.
Ndima kumbuka kale kale uthenga wabwino usanavumbuluke kwa ine umene ndikuwulalikira panowu timakhala pansi bungwe lathu lapamwamba la zibusa kuti tikufuna tikonze msonkhano woti tikalalikire tikufuna tidzale tchalitchi ayi tikufuna tipange magome tikhale mabulanji angapo ayi tikufuna tikalalikire tipange msonkhano waukulu wachitsitsimutso timachita kukhala pansi ndikuyilingalira tauni kuti tauni yake ndiiti mofanana ndi anthu amene tiwafuna nthawi imeneyoyo tikalalikira anthu wotere ndiye timakoma zokomakoma zimakalara zibaluwa zowayitana ndikupanga chite chilichonse chokonzekeretsa kuti anthu aja abwere ndi anthu aja akamabwera timaona ngati kuti abwera chifukwa cha mulungu osidzoti abwera chifukwa choti ifeyo naamene takonza msonkhano takonza ife naamene tayitana wanthu ndi anthu aja samamvama wa mulungu chifukwa tidawayitana ndi ifeyo sadawayitane ndi mulungu.
If we have to organize it, if we have to strategize, if we have to keep it running and maintaining it, then the Spirit's not in it. Where the Spirit leads, He prepares the way ahead.
Ayi tifuna tipangeza kuti tidzale chalichi tichite kotere tikamakhala ndi ndondomeko yamene tichitire zinthu zokhudza pa mpingo pa msonkhano kapena ulalikira mauthenga wabwino zindikirani kuti si mzimu wa ambuye amene akutsogolera mzimu wa ambuye amatsogolera yekha amakonzera ndondongosolo inuyo naamene mumangotsatira zokonzedwa kale koma ngati muyambe ndinu kukonza mzimu asadakonze mudziwe kuti si mzimu wa mulungu koma ndinuyo amene mwakonzera chinthucho.
We know that that's the case in Malawi, It's the case here in Shreveport. I did not plan to come to Shreveport. It wasn't even in my thinking. And yet, years ago, the Lord directed me here through some circumstances that initially I did not understand. And yet, here now, 20-some years later, the Lord has raised up a congregation. And from here, throughout the world, the gospel's being preached. There was no plan or organizing to get the gospel in Malawi. I can tell you that. But it was the Lord who so directed. The Spirit prepared the way.
Koma mungu wadaishita kukonza, mwado mko solake, kuri nzala ligeso kwa Amerika po, yala ligila kwa Amerika pano kuri mpingo, zaka za nutsa pa 2020, so pano, mpingo da kazi giga, kumezo kuna tui, hivi ni kuti blanchi izalidwe, so utenga kwa ino figile Malawi, sile jie so kuzeke ila kuri ya iti kala ligila kwa Malawi, ai, kumbo kuna ngo pese kwa nilo mko solina kwa ila, kwa Malawi, utenga pano wambo figila ziko lo serapansi, Chindunji chake chakuti ndi mzimu oyera mwini amene amadzikonzekeretsera mtundu wa tenga, mtundu wa zochitika, ndi mtundu wa nthawi imene Mulungu atakafikira kumaloko ndi kulalikidwa.
Number six, I will say that where the Spirit of God is leading, that all of the glory is given to the Lord Jesus Christ. Because in verse 25, it says, and as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet, and notice, worshiped him. Cornelius initially was giving the glory to Peter for coming, but you can see, again, where the Spirit leads, Peter took him up. In other words, reached down and actually lifted him up, saying, stand up. I myself also am a man. And as he talked with him, he went in and found many that were come together. So here again, where the Spirit leads, there is no glory given to the messenger. It's all to the Lord.
Kuli zibide kwa mbuye wa Yesu Kristu. Ulemu, sizibide kwa mtu wina aliense, kamina kwa mtu miga, mina utumidu ayo, kamina utenga, ai. Ulemu, ni matamando zimele kina kupita kwa Yesu Kristu yeka. Chifukwa muka maona njimeke ya 25 ya machitidwe. Muko zaona kukudin. Njipo, pamene, njipo panali pakulo wa Petro, Cornelio anakuma nanae, nakuwa pa mapasi ache na mlambira. Kuna tatu ndi Cornelio, ada una mwini chinchuchapa mwamba kuona Petro atolo wa mnyumbani wake, ada kuna kupereka ule mwamba kulambira Petro. Kwa Petro ada shita chiani, di maga 26. Kwa Petro, ada mwutsa iye nanena. Kuna tatu na Yesu, ada gwada mkumjutsa mzake, kuri, suwe negilo gwadila ine. Nanena, niyamuka, inesonji ne mtu. Kuna tatu ule msuwe negilo bida kwenye. Awe, njipo, pakukamba nae, analo wanapeza ambiri. Ata sokana. Kumene tukushanga na mene chukone kila baba. Njikuta antwawili ya wawonse adapeleka ulemu ni matamando kwa Yesu Kristu yeka. Nde mzimuela akabwela pamalu kwa kusokolela ulemu ni matamando. Suma kila kwa wakitu. Hapena kutumigila. Kamena antwawili ya mene kopo. Zina limene ni machulido ni kulandila ulemu. Jila Yesu yeka basi.
There are many today in the world that promote their own ministries, and they call them Spirit-filled ministries. But one of the biggest reasons not to trust them is that they give themselves the glory. I don't read anywhere in Scripture where Peter, as a result of the Lord's directing here, started a ministry called the Simon Peter Worldwide Ministry.
Pali mautumiki ambiri mchawino amene akutumiki ila nyomu na mkwadziwa amene ama kutuwa kwa nina zina la uzimu kulimene vichula utumiki wawo mwone utumiki 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 utumi kuti ni kumene mzimu wa amalamulira amatsogolera koma chinthu chimodzi chimene mungawadziwire ndipo msadza wakhulupirire anthu amene aja kuti ndabodza kwenikweni mukapeza zoona kuti dzina limene limalandira ulemu kwa pili utumiki wawo ndi lawo la iwo ndipo amatchulidwa iwo kwambiri mbiri kuposa yesu ngodziwa zoona kuti umenewu siutumiki wa mbuye wathu yesu khristu utumiki wa wanthu mwachitsanzo petro mwini sili paona ngakhale pamodzi pamene atatha kulalikira ulemu udapitala kwa iyeyo kapena kuti adafika potchula kuti chifukwa chizachitika izizi ndaona zapangika zoterezi ndiye tsopano ine ndiyambitsa utumiki wanga umene ndizizochita kuti mtumwi petulo utumiki wa mtumwi petulo kulibe pamenenaachiia choncho sizidachitikepo yeyani.
I know those. There are those that will say, well, you can't judge. I'm not judging. It's the word where the glory does not go to the Lord Jesus Christ alone. The Spirit of God is not leading. He's not in it.
Koma chimene ndikulankhulire ndi chilungamo chenicho chedi kuti pena paliponse pamene ngati ndi mzimu wa Ambuye akutumikira pamalopo koma ngati ulemu sizikupita kwa Yesu Khristu mudziwe zoona kuti kumenewa siutumiki konse ayi si wa Ambuye wathu Yesu Khristu ndi utumiki wa wanthu.
John the Baptist, whom the Lord called the greatest prophet because he was actually the one that was raised up, the last of the Old Testament prophets, to present the Lord Jesus Christ to Israel as the Messiah. But John the Baptist did not take glory to himself. In fact, he said of Christ, he must increase, I must decrease.
Amene adadzutsidwa mtsogolo kukachita ntchito ya utumiki kukakonzekeretsa Ambuye wathu Yesu Khristu tikumuona kuti sadadzibweretsere ulemu kuti upite kwa iyeyo ayi adadzichepetsa kwa thunthu nafuna kuti ulemu ndi matamando zipite kwa Yesu Khristu yekha iye adafuna achepe kwambiri Yesu akulire kulirebe basi.
Number 7, as far as how the Spirit of God leads, I would say this, that where the Spirit of God is leading, there will be a rehearsing, a testimony of how God has directed in what is accomplished. You see, the glory goes to God.
Kuti mukadziwe kuti mzimu woyera akutsogolera kapena akutsogolera pai ndi mzimu woyera mzimu woyera kuti zidachitikazo zikamalizika anthu amene ali pamenepo amene ananiwo khudzikika mzochitikazo adzachitira umboni naperekera uthenga wa mmene zinachitikira mmene mzimu woyera anayende analankhulira mmene ntchito ya mulungu inachitikira mmene momwe ndi mmene zikakhalire ukuku ndi kutsimikiza andi amakapereka ulemu kwa Mulungu za mmene Mulungu anayendera kugwira ntchito. Ichi ndi chitsimikizo chimene chimafotokozera za mmene Mulungu amagwira ntchito ulemu kupata mando zimenekera kugwira kwa Mulungu yekha basi.
We see this in verse 28 of Acts 10, because as Peter entered into Cornelius' house, now remember again, Peter in his entire lifetime has never gone into a Gentile house. And now here he is. And he said unto them, ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But look at his words. But God hath showed me that I should not call any man common or unclean.
Ndimene ikufotokozera thunthu la umboni umene Petro adawuchita wotsimikiza za mmene Mulungu amaonekera kumatsogolera anthu. Ndipo anati kwa iwo, mudziwa inu nokha kuti sikuloledwa kwa munthu myuda adziphatike kapena kudza kwa munthu wa mtundu wina. Koma Mulungu anandionetsera ine ndisanenere aliyense ali munthu wamba kapena wonyasa.
I will tell you that here in the United States, most people I deal with are white Americans, and they really don't mix with other cultures. They grow up in their neighborhoods and communities, and that's all they know. And when I tell them of how over the years the Lord has directed me to various countries, not just Africa, but Europe, Canada, and other places, Haiti, and I tell them of how going into those countries and not really knowing anybody, the reaction is always, how could you do that? How do you do that? I have to answer, it's not me. Left to myself, I would be simply walking with, talking with those of my same culture. But it's the Lord that directs. It's the Lord that shows that there's not one nation better than another. There's not one race better than another. That he has his people in every tribe, nation, and tongue for whom Christ has paid the sin debt with his precious blood. Who am I then to say, no, they're not important?
Ndi anthu aku America, azungu aku America. Amene adakulira mu America mo, ndi chikhalidwe chimodzi chawo, chimene adachidziwa kuchizolowera. Ndiyeno kundimva ineyo kuti ndikutumikira ku anthu achikhalidwe china ku Africa, pose South Africa ikakhale maikoso ena adera ngati madera ngati kali Canada, ndi kwina. Chikakhale chinthu choti chokhumudwitsa, chodabwitsa. Mpona ngapika pofunzo zinatheka bwanji kuti inuyo muzikatumikira anthu amtunduka kumenewo chikhalidwe ndi miyambo yonse yosiyana ndi athu. Ndiyeni mauza kuti ndambuye amene adakonza izizi, ineyo ndine ndani ineyo kuti ndikonofika kokana kapena kukanisa chifuno cha Mulungu. Ine sindima ngati Mulungu sakanachithandiza ineyo, ine sindikanakwanitsa kutuluka kwa abale wanga nukalalikira anthu amtundu wina. Bwezi ndili ndi abale wanga ndimatumikira anthu ambale anga amchikhalidwe chathu miyambo ya kwathu ndipo nkokoma nkosangalatsa kutumikirana na anthu amtundu umenewo. Koma Mulungu chifukwa cha chifundo chake ndi kukonza kwake adakonza kuti ineyo ndifike pomatumikira anthu amtundu wina azikhalidwe zosiyanasiyana. Ameneyo ndiye Mulungu amene amakhalidwe kukosolo lake, ndipo ife timenekera kungodutsa kudongosolo kozedwa kale ndi Mulungu.
I remember the first congregation in Ivory Coast down in this little forest town called Gao. And as the Lord began to bring in different people to hear the gospel message, we had nearly 9 different tribal groups represented in our congregation. And people from those tribal groups could not believe that these from these different groups were actually sitting together and worshiping with people from those other tribal groups, because back in even a recent history, they had been fighting each other. They had been shedding blood. There wasn't agreement as far as natural men go, but here now was the Lord bringing these together that otherwise would never have been together. That's how we see the Lord directing here by his Spirit. There's not one person of this world that we can call unclean or uncommon whom the Lord has declared to be clean by the shed blood of the Lord Jesus Christ.
Kudali anthu amitundu yokwana magulu 9 asanu nda 9 amene timapemphera nawo pamaloko. Kuma anthu amadabwa nafika pamafunzo kuti zikutheka bwanji kuti anthu awawa mitundu 9 ikhale pa mdzi modzi nkumapfunzira mawu a mulungu chifukwa mu mbiri ya mbuyomo nkwakuti mitundu iyi na ini iyi akhala kunzunzana kudana kuphana kumene samakondana ayi kumazotheka kwanji anthu odana nawo ophana mwamtundu ngati umenewo wokhala pamodzi ndikumakapemphera limodzi then mawawuza nati ndi mulungu mwini amene wayanjanitsa anthuwo amene watiyanjanitsa kuti anthu osena mizikhalidwe ndi miyambo ndi zikhulupiriro tikhale pamodzi ndi kutumikira mulungu yemweyo chifukwa onsewo adali amene khristu adawafera ichi nchikuonetsa kwale kuti pamene mzimu woyera akugwira ntchito yake amasonkhanitsa anthu moserengera zikhalidwe ndi miyambo yawo koma kuwabweretsa pamodzi koma kukhoka amene khristu adawafera amene mulungu anali cholinga chakupulumutsa ndi kumuwombola.
I'm sure that there are probably already cases there in Malawi because you have so many different language groups and tribal groups. But I'm sure that there's already probably some situations where the Lord has directed some of you to go preach to some of these other cultural groups or languages that you normally would not have even thought of, but the Lord directed. He caused one of those of that tribe or that group to ask for you to come preach the gospel. It wasn't planned, it wasn't organized, but you go freely knowing that where the Lord is pleased to work and he has his sheep and his elect ones, then to them we must go.
Ndidziko limene lili ndi anthu azilankhulo zosiyanasiyana mitundu yosiyanasiyana koma mwina ilipo nthawi ina imene inuyo mulungu adakutuma mponi kuti mukalalikire ku anthu amene siyamtundu wanu sachikhalidwe chanu ndiyankhulo chakwanu koma unangodabwa kuti munthu akulandira uthenga umene inuyo mumamulalikira munthu wamtundu winawo umumu sichifolidwe omwe udakhala ndi mapulani kamena malingaliro kamena ukatswiri ayi koma chifoti mzimu wa ambuye adatsogolera munthu wamtundu winayo ndikutsogolera inu wamtundu winayo mukumane pamodzi ndikugawana uthenga wabwino mmene mumu ndimene mzimu wa ambuye amagwirira ntchito yake amalankhula ndi awo akufunika kuwalankhula mu nthawi yake ndipo afikiritsa ndi uthenga wabwino.
Number 8, as far as the spirit leading, I would say, and we see it here in verse 29, that where the Spirit of God leads, there's no fighting of His will. There is a submission to His will. Peter says here in verse 29, even though this was outside his comfort zone, he says, therefore came I unto you without gainsaying. That's the word here in the English, but that means without contradiction, without disputing, without arguing. He wasn't arguing with the Lord. As soon as I was sent for, I asked therefore for what intent ye have sent for me. And Cornelius said, and then he starts his testimony. But where the Spirit of God leads, there's no argument. There's a bowing to his will because he is sovereign.
chimene tikuchiona msimu ena akayamba kutsogolera moyo akayamba kutumikira amapanga chila chilichonse kuti pakhale kugonjera kumvera kucholinga cha mulungu poyambira tikumuona Petro kuti adalimbana mthupi mwake koma pamene mzimu ena adalankhula naye adamugonjetsa ndipo iye adagonjera kucholinga cha mulungu ndipo adabwera poyera nukatsenze chimene mulungu akufuna chifukwa ndipakatiwa ndinani akuti chifukwa chachenso ndinadza osakana mmene munandituma kundiitana pamenepo ndifunsa mwandiitaniranji akuti adabwira fomati mwandiitaniranji mzimu era atamulankhula kuti ayenekera kupita ndi adagonjera kucholinga cha mulungu kuti ayenekera kuchita chinachichonse chimene mulungu akufuna ndiye tikuona kuti pamene mzimu ena akutsogolera munthu amagonja kucholinga cha mulungu ndipo amatsatira chimene mulungu akufuna nthawi yomweyo.
Number 9, I would say that to be led of the Spirit, where the Spirit's leading, there is a preparation of heart already in those to whom he sends his word. Here in verses 30 down to verse 33, what Cornelius is rehearsing with Peter shows that the Spirit of God was already preparing his heart even before Peter met him. It's like, as we saw in Acts 8, when the Lord directed Philip toward the Ethiopian eunuch, he found the eunuch already reading the scriptures. The Spirit was already directing.
Mulungu, pamene Filipo amakakumana ndi nduna ya kandake ya ku Ethiopia. Nkuti nduna ya ku kandake ija idayamba kale yokha kuwerenga mawu. Kuti Filipo amakapeza mawu ali mkati kuwerengedwa kale.
The point is that where the Spirit directs us, it may be to put us in some situations with which we are not comfortable. And it may be outside of what we are accustomed to, and other people may question or reason how it is we're doing what we're doing. But I know this, that where the Spirit is leading, he's already prepared hearts ahead of time. I never know. When I'm going someplace or preaching the gospel in some way, I never know how the Lord is going to direct his word. But I know this, where he's purposed to direct his word, the Spirit is leading, that is going to be evident already in the hearts of those who are the hearers.
Chimene ndichidziwa ndikuti kukhulupirira ndichakuti kwina kulikonse kumene Mulungu akafuna kuti kumene kuli nkhosa zake mzimu wera amatsogola wakonzekeretsa nkhosayo kuti dzalandire mawu uthenga wabwino mu nthawi yoyikika.
We need to be careful as the Lord's ministers not to think within ourselves that the people who come to hear us are there because we are the ones who are drawing them. No. Any that the Lord brings to Christ, the Spirit has already prepared their heart, and he blesses the preaching of his Son, the gospel, to them in whose heart he has already prepared. None of us can take credit for anything.
Pomona ulingani pali anthu amene adabwera ku church adabwera ku mtumiki wathu ujawo adabwera chifoti Ferida walalikira ai koma tizidziwa zona kuti anthu aja adabwera chifoti kuti uthenga wa mwana wake Yesu Kristu udalalikidwa kwa anthu amenewo kwa chocho amayamba kuzindikira uthenga wabwino chimene chocho chimene tinenekera kuzindikira zoona kuti sifeyo ayi kwamaka kuti mulungu adatsogola kaye ndi kutsogoza uthenga wabwino ndi anthu aja amatsatira uthenga wabwino umene udapitira kale patsogolo pawo ndi mzimu wa ambuye.
In John 10, when Christ spoke of himself as being the good shepherd, he declares that he goes before his sheep. He goes and calls them out. He leads his sheep forth. It's not the sheep leading the sheep. It's Christ who directs his sheep.
Bible mwana kuti Yesu Kristu ndi mbusa wabwino amene amaweta nkhosa zake mwachikondi amazitsogolera kubusa amaziyang'anira amazitetezera mutati muone apapa sipakuonetsa kuti nkhosa imatsogolera nkhosa izake ayi koma mbusa na amene amaitsogolera nkhosa komanso sinatoti nkhosa ndimene imatsogolera mbusa ayi nkhosa imakhala pambuyo pa mbusa chimene chikuonetsa poyera kuti Yesu Kristu amakhala patsogolo kukonseratu moti nkhosayo ikadutsemo.
Even Cornelius gives the glory to God. In verse 30 he says, Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the ninth hour, that is 3 PM, I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God. Cornelius would never have known to call Peter had not the Lord himself revealed himself to Cornelius.
Njipaga muda mwone nga kareso Kenturio Cornelius uyu. Na Yesu adapereka ulemu ndi matamando kwa Yesu Kristu osari kwa mwone. Chifono kama wone ndimeke ya fete. Yukwone ya sabwela kuti. Hali ndipo Cornelio anati. Hala kina masiko anai kufika mwonga ola hili. Njina hali kupempela miyomba yanga pa ola la jisa mdijinae. Ndipo na onani pada hili lila pa masopanga. Muntu wovala chovala chonyenyesimira nati Cornelio lamveka pemphero lako ndi zopereka zachifukwa zako zakumbukika pamaso pa Mulungu kunatokeza kuti Cornelio sakadatha kutuma uthenga kwa Petro pakadapanda wina amene adapereka chitsogozo choti aufunika ndi Petro apapa Cornelio amafuna kupereka ulemu ndi patapando kuti wolemekezeka ndi amene anandiuza ine kuti nditumize uthenga kwa iweyo chifukwa iweyo sukanadziwa kuti ine ndikufunga pamene uli ndi uthenga wanga pakadapanda uyuuyu ndiye wafunikira ndi uyuyu anenekera kulandira ulemu ndi matamando amene adandiuza izinthu.
Now I know in Acts chapter 10 and verse 3 it says, about the ninth hour of the day an angel of God coming into him. That word angel is really just a transliteration of the original word in the Greek, which is angelos, but it means messenger. And it's interesting that here in verse 30, Cornelius does not describe this messenger as some sort of angelic being, but he says what? A man stood before me in bright clothing. I believe that it was none less than the Lord Jesus Christ himself.
Apa kuonetsa kuti adali mngelo amene adabwera pa Chigriki angelos amatanthauza kuti mthenga kunandaza adamva mthenga kuti abwera mthenga amene amamuuza mawu pamene mukuona ndipaka tete ikuti nusu yakumapeto ndipo taonani padayimira pamaso panga munthu wovala chovala chonyezimira kuchanangotengero pamene kwakuti munthu kunatoza kuti tsopano iye akufuna kufotokozera chenicheni amene adakwera pa iyeyo adali munthu koma onyezimira amene adali ndi ulemerero wonse kunatoza ine ndikukhulupa kuti siwinanso uyuyu adali yesu chifukwa ndiye mwini ulemerero amene adaonekera kwa Koroneliyo.
The reason I say that is because we know from verse 31 that no prayer is heard through an angelic being. It's not angels that cause our prayers to be heard before God. It's none other than the mediator. There's one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus, the man. So this is why our Lord Jesus is speaking here to Cornelius, or spoke to him, saying, thy prayer is heard, and thine alms are had, notice, in remembrance in the sight of God. Remembrance in that God remembers that Cornelius is one of his, because Christ had paid his debt. And now, here's Christ coming and meeting Cornelius now to draw his heart to himself.
You know, ndikulankhula izi kuti amene adaonekera ngati munthu onyezimira amene adaonekera Cornelius kuti adali Yesu Khristu chifukwa tikamaona ndimana 31 nati Cornelio pemphero lako lamveka ndizopereka zachifundo zako zakumbukika pamaso pa Mulungu kuno chimene mwenekera kudziwa inuyo chakuti mmene Mulungu adapangira ufumu wake kumwamba mapemphero a wanthu samveka kudzera kwa angelo ndipo angelo sadawayike kuti azimvetsera mapemphero a wanthu alipo mmodzi amene adayikidwa kuti akhotomvera mapemphero a wanthu ndi mwana wake yesu chifukwa baibulo limene kuti kwayikidwa tinaye mulungu mmodzi ndi mtetezi mmodzi kapena kuti mkhala pakati mmodzi amene amamvandape chifundo natipembedzera ife ndiyeno mkhala pakati ndi yesu khristu amene adapfa kufera anthu ochimwa ndiwo onse amene yesu khristu adawafera iyeyo amawafikira ndi uthenga wake wabwino chifukwa ndi amene adawalonchika ndi imfa yake mchifukwa kati kulankhula zoona kuti munthu adafika polankhula kuti mapemphero ako akhala chikumbutso pamaso pa mulungu adadziwa kuti chafika pamaso pa mulungu chifukwa iyeyo ndiye mkhala pakati amene adali pafupi ndi mulunguyo ndi amaona mmene zafikira pamaso pa mulungu zokhudzana ndi Koroneliyo ndiye uyu sadali wina koma yesu.
Until it pleased God to reveal Christ in Cornelius, it wasn't his fasting that accomplished anything. It wasn't his praying. It wasn't his giving of alms. The grace came through the Lord Jesus Christ, who was pleased to mediate and to speak peace to him as one for whom he had paid the debt.
Ndino mutati muone mapemphero awawo kuti akhale chikumbutso chikumbukiro pamaso pa Mulungu a Koroneliyo sichifukwa cha chakhumi chake zopereka zake kusala kudya kwake kapena kupemphera pafupipafupi ayi koma chifukwa cha chisomo chimene chidachokera mwa mkhala pakati amene Yesu Khristu komanso chifukwa kuti iyeyo adali mmodzi mwa anthu ofereredwa amene anenekera kupindula ndi imfa ya mbuye wathu Yesu Khristu zimenezi zimene zidapangitsa Kontirio Koroneliyo akumbukike pamaso pa Mulungu komanso alandire uthenga wabwino umene udali wofunikira kwa iyeyo.
So here again we see that where the Spirit of God is directing and leading, he prepares the heart in advance. And we read in verses 32 and 33, send therefore to Joppa and call hither Simon. So all the while the Lord is directing in Peter's heart, he's directing in Cornelius' heart. And it says, whose surname is Peter, he's lodged in the house of one Simon, a tanner, by the seaside, who when he cometh shall speak unto thee. Immediately therefore I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God to hear all things that are commanded thee of God? You see, the Spirit of God, where he directs, prepares everything, the heart, the people, the place. And it's to the honor and glory of Christ. This is a comfort to us as preachers of the gospel to know that it's not up to us to convince men, but the Spirit directs His word to those whom He has made willing in the day of His power. And that's our comfort. We stand up and declare Christ. He's going to direct His word to those whom He has made willing, and they do rejoice. And the rest, we leave alone. Let them alone.
Mawiya watu, akubwele sa chitontozo tsopano, kwa yifeola ni kila uchenga wakumina. Chifuasi ni vudika anso, ni kutanda ula, ni kukila nshido, yoganza uleti sintemi yoyea wantu, kura nhamwele kwa mboe. Chifuwa pamapa kuwane kila, kulindi mulungu mwini, amene ama disintila yeka, antuwa kebuka kubile uchenga wakumina. Chimele kila kuziwa ni kushita ifencha kuti, tene kila kungola ni kila uchenga wakumina oka. Pamene tikulalikira uthenga wabwinoyo, mzimu wa Mulungu mwini, numene utatipitira yekha, kwa moyo umene ufunika utamva mawu, ndikuusintha, ndikuukonza, ndikuupanga kuti ukhulupirire mawu. Kwa ife ayi, kwa ife ndikungolalikira uthenga wokha basi. Ndiye ife katonthozedwani, muone zona kuti ntchito siyanu yosintha anthu, adzisinthira yekha Mulungu. Ngati anthu asadasinthidwe, kwa inu sifuto lanu, yamika na Ambuye. Anthu akasinthidwa,
I love the picture of little baby birds in a nest. And I don't know if you've ever experienced this, but as you walk by and see some of these little birds in a nest, and you see them looking up, and their beaks are open, and they're chirping. You can be sure that nearby is the mother bird somewhere that has gone to find some food or seed or bug or worm to come back and feed them. They're little birds waiting and anticipating being fed. To me, that's a picture of these when Cornelius says, "We're all here present before God." It's not before men, before God. To hear all things that are commanded thee of God. That's what those whose hearts have been prepared want to hear. God's word. They don't want to hear men's traditions and rules and regulations and laws and obligations and ceremonies. No. They want to hear of Christ. And that's what we're going to see next time, where Peter opens his mouth to preach, and all he does is preach Christ.
You know, chitsazo china chimene ndimafuna kukupatseni ndi cha mwana wa mbalame. Timene tikabadwa tili ting'ono tili mchisa. Timene ticha sitidziwa kusokola chakudya, chimene timangochitira kuti kugadama ndi kutsekula kukamwa kwawo. Komanso tikamatero ndekuti pamakhala kuti pali mbalame yayikulu imene ndi make wa mbalameyo, imene amakhala anapita kutali kukasokola chakudya. Ndiye akabwera, amabwera ndi kuchisa nzira, akabwera kuchidyetsa, anadyawo, anadya nkumakhuta, nkumakula, nkumakhala ndi mphamvu. Chithunzi-thunzi ichi nchimene chidaonekera wa Centurion Cornelius, chifukwa adafika kuona mkulu wakuti chifukwa chake taonani tili tonse pano pamaso pa Mulungu, kumva zonse Ambuye anakulamulira. Sanenda kuti pamene pajapo kumva za Petro, ayi, kapena kumva za wanthu. Ayi, kuma kuti tili panopa kudikirira kumvasa kwa Mulungu. chimene chikuonetsa kwa ira kuti iwowo maso awo ndi chinthu chawo amakhulupirira kuti mulungu ali ndi chakudya chimene atapatse miyoyo yawo kuti thandizike mmene momo ndimene mzimu woyera amachitira kwa anthu ake amawakonzekeretsa ndiiwo acho amakhala kobikirira ndipo chakuti chimakhala kuti chakonzedwa kale chimangopita molunjika kwa anthu amene achangochilandira chifukwa ndi chawo
Well, we're going to have to stop there for today, and Lord willing, next time we'll consider Peter's message to Cornelius. He preached Christ to him, but I trust and pray, and I know that if the Spirit has prepared our heart, this is how we're going to gather each time, like little birds with our beaks open, waiting to hear a message, a word from God concerning His Son, the Lord Jesus Christ.
Kwalelo, chilekela napo mwebu, kuma sabata yukwelai, tika kala tikuyangana za utenga wa Petro, mene ata ulalikirira, umene ama uyembekezera anthu yawa. Ndipo, ndikukhulupirira, ndipo ndipemphero langa, ife monga anatiye, oyembekezera chakudya tidzakhala tikumvetsera ndi kulandira chakudya ku mzimu wa Mulungu natithandizira kuzindikira chimene mmene Mulungu amadyetsera zakudya zake nde tikakhala tikuunika uthenga wabwino umene Petro adaulalikira anthu awawo atadikira kwa nthawi yayitali.
Yes, there are always going to be gainsayers, naysayers, people that want to contest in congregations, but we don't give them our time. In fact, Paul told Titus in Titus 3, Verse 9, avoid foolish questions and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain. Let those people alone. We're there for those whose hearts the Lord has prepared, and those are the ones to whom we speak the word of God.
Ngati anthu adafika posokonezeka posazimvetsa zinthu izi zienekera sokhala kakasi kuti tiayankha kuti chani chipanga chani chifukwa pali uthenga umene Petro ada Paulo adamuchenjeza kale Tito kule kuti pewa mafunso ofusa iwo pata nzeru chifukwa mmene momo muli chisokonezo muli chitayiko ndino chimene tikuchiyangʼana choda kuti kwa onse amene ndanapiye oti mbekezera chakudya amene adakonzekeretsedwa adzaudikira uthenga uno adzaumva koma onse amene sadzamvetsetsa adzaulakala kata umva komanso sizikachita mtundu wina kuti aumve ayi koma mafunso opusa ndi wopanda nzeru timaenekera kuwapewa siyenekera kulimbana nawo ayi koma tiyambika mulungu kuti ife tidzawuzindikira uthenga wabwino basi.